antropiziki ya bani sisote bon nirongo wezi kweli nirongo wezi ntambo bako ule asini amini anirenge hasini tifanya sacrifice tende kiyapi tende tito wani.